anigu magacaygu waxaa lahaa maxamed cabdo, waxaana gudoomiye amniga xaafadda Nisli. Berito waxay jirtaa wax la dhaho sabasaba mandhamaano, taarikh 7 bisha 7aad mandhamaanadooda berito ay rabtaa wadanka oo dhan ka dhacaysa. Waxaa la leeyahay xaafadda Nisli waa one of the hotspot areas, meelaha wax ka dhacay ayaa ka mid ay tahay. Laakiin dowladda way amnigeeda waxay diyaar u tahay inay nisugto amniga dadka Nisli 100%. Insha Allah wax dhacaya ma jiro. Bacshiradiina sidii aad u duwadeen inaad u wadatiin baan niga cusanayna. Anaga har iyo habeen waa ni joogna, madaxdiina way niga taagan tahay. Xaafadan horumarkii hore sidii ahaan jirtay hadda say tahay, horumarkeedan aad u kala duwan yahay.